Bendera na pepe a pepe Vile mungu menitete a tete Kwa mbawa kama tai na pepe a pepe Vile mungu menishindi a yote Nikianza kusimulia nina ni hata nyamini Kule mungu wa menito misiri yangu moyoni Nami leo nasimulia, amenipa thamani Kule mungu amenitoa, matopeni topeni Kila nikiangalia, kushoto kulia, umenizunguka mimi Nami nakuimbia, shukurani pokea, pokea shukurani Umebadili story, umebadili ya kale Tena we umenifanya ningare, Yesu Mbawa kama tai na pepea pepe Vile mungu menishindia, nishindia yote oh.
Kama bendera na pepea pepe Vile mungu menitetea, nitetea, nitetea tete Kama tai na pepea pepe Vile mungu menitetea
Wapa nguvu wazimi yao Mungeze ya nguvu wasie na wezo Mana yeye, diye mungu Sie shindwa chambo Pali wao wa mgojao bwana Watapata nguvu mpya Watapanda juu kwa mabawa Kama tai Watapiga mbio hawatachoka Watakwenda kwa miguu Wala hawatazimia Wala hawatazimia Na bebea, na bebea Oh, umenitetea, umenitetea Hey, na bebea, na bebea Oh, umenitetea, umenitetea Hey,
I live too high, I'm my beautifier You have taken away the shame You lift me higher, you my desire I will never ever be the same I lift you higher, my beautifier You've taken away the pain You lift me higher, you're my desire I will never be the same again Oh, na pepe
Kama
Kama bende bendera Umenitetea Nitetea mungu
Na pepe Na pepe Oh, umenitetea Umenitetea
Kasha mix my side.